ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga lino ekya Uganda National Examination Board UNEB kigumizza abayizi n'abazadde b'essomero lya Bumule Primary School mu disitulikiti y'e Koboko nti empapula z'ebibuuzo byabwe byakamaliriza eza sayansi ezaali zitagololeddwa bazifunye era enteekateeka y'okuzigolola egenda kutandika amangu ddala. Empapula 34 ez'abayizi b'essomero eryo zaali tezitwaliddwa kugololwa era abayizi bonna baweebwa grade X eweebwa abo bonna ababeera batakoze lupapula olwo. Wabula abakulu bategeeza nti no kino kigenda kugonjolwa amangu ddala ng'empapula zaabwe ziwedde okugololwa.